gachiwonyeshe. Nando mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na madeni nyomi kila same. Watu wananipigia phone na wanarusha texti every time. Mina chuna kama sion, napo iwasha inaita anytime. Okay, who's calling now? Hello, yenu meni white room cheese. Half nilipanga ni kucheck saa hizi. Suna jua tena ya mambo ya ubizi. Meza nipaka dakika moja please.
Wea mzee, mbona sikusomi? Vipi simu zangu, inamana huzioni? Nimekutembia kwenu mpaka magetoni. Vipi lile deni langu, si ulisema utanigea siku za usoni?
Wait please, hello. Sija kusoma cheese.
Hello.
Nitumie message please.
Hello.
Hapa mbona kaskuski?
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski?
Hello.
Nando mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na madem nyomi kila same. Watu wanani check kwenye phone na wanarusha texti every time. Mina chuna kama sion, nikiwasha inaita anytime. Huyo anani check right now. Hello babe, nilikuwa na issues tuna. How you vile na kumiss tu mama. Bas tumewai kunicheki ila neza nipaka dakika moja please.
No no babe, mii nisha choka sound zako. Siku zinapita sijaona simu yako. Afu kuna issue na itaji tuonge. Kuna dada mini cheki kanambia ni mpenzo.
Wait please, sija kusoma I think. Nitumie message please. Hapa mbona kaskuski?
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski?
Hello, 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 hello.
Hello.